Chiganiro kugasozi nuko nabaye cyane oh ariko warantabaye nakuri mani tagukura nakuri mani takugeza komera kuri yo mana burya irahari te koyagutaye ariko nubwitagutabarira muri cyo muzahuriraho cyari kukwicira yarahabaye